Yeah. Look, maisha ya mtani sio rahisi, kuna happy days. To make it out of the ghetto, you gotta find a way. Ukiwa mzembe na weza, sona msosi kwa play. No man na hustle na manegas kuna kukomplain. The way I make dudes like Pablo in the 80s. Uki eleve kidogo niggas I will paint. Watafanya wanavyoweza ili ubaki stand. But I be dunking on them, you can call me KD. Ha, mioyo safi ya tuna rose ya kukunja. Ila ukileta ukuda brother mena pauta dundwa. Na kujifanya nunda, tunakwachia wali mwengu. Wenye sira mpaya na miguwa chakufunja. My nigga wanafiki nishawajua. Na kama judo nsima call nishakupangua. I know you wanna see me phone na kaza kila tour. Kini ona nina bomb na unguwa yanu.
Why? Yeah, puff mbili kwenye system. Tunawaza jinsi ya kutoboa, tuna big dreams. Imakiki makiki mwisho sikupokelei sim. Na utaliza is it really him. Na sio na pieces na pagaa, tuna maisha mitandao. Ruti za Dubai wanataka kwa wow. Bata zimefanyo na mtelekeza mwanao. Mungine anashinda kwa wana apataki kwao. I'm talking about these youngins kuishi kama sao meme. Nigga mwenye black skin nahitaji wena kili nyingi na kuelewa unachotaka kwenye maisha. No love, you know what I mean. Kila mjanja ana upiga mwingi mwingi, ila swala la msingi tusikate ringi. Tukawa mapimbi tufanye vitu vingi kama noti na shilingi. So futani kuvute tupate the good day na kana sema
why.